Fresh Out from NigerRemix.com.
Wala ni kain jalani Dali ba fana gani jalani kwa jila Wala mani jalani Yuzani ngozi Suwani tali kwa jila Yali nshaya
NigerRemix.com.